Snake of the Mountain Chaba.
Let's get back. You can be.
Kari wata kai lava kuza tibia. Come and dance, shake your ass, baby. Come and dance, unga chal, baby. Come and dance, shake your ass, baby. Come and dance, unga chal. Sana kukoma ikimambo ifanile ichina rizirisa jambo jala jutelela nifani takwa suke life chile ngena la usaka in December lungaru wataka kuza pia utika utoka baby gele pele mina nakufira yonku pausa pele wankila tunela nikukoma ivogo siya isa shogo pero pake brandi wena komi shtogo mara ngena la baby gele ichina nakutipina pia ngena pia peka namba na skipa ya kia. Muka in the morning, tana fani tago hambu wena kala morning. Just keep my carnival dance, tuvula keep a distance. Baby kere nugu got this chance, papa meza wanna see you dance.
Kari wata kai lava ngena ijina. Kari wata kai lava kuza tibia. Come and dance, shake your ass.
Ukukube wanifila wangena uchina. Na mifona loko ningena mkota mchila. Mika chabish kakata ashtela nusona. Kakushavela biya. Una utago pela kepteli michi difana na rainbow. I'm chameleon kusen pa yellow bone. Homa ye jolly bean taifaka ringtone. Pela kepteli michi shaka boom in stone. I'm agri dante wete I'm soto. Bakuri mika shkisisi baka mawalani. Cheka la gomweni nitsara wakuri mangalani. Mubeni kanetu uwina ikuni mangangani. Trega ilakona msimba shake up. Snake of the mountain, chaba. Be free, my hands, chaba.